kuligwa kutabo muganda wange nze sachigwako mukumu sajja yali anzisanze omukazi mukumu sajja bannange nze yanswaza swaza towakananga wali amakaga tazanyirwako osanga olinga n'amakaga lote galinyiwamu munange n'osanga olinga n'olagala baba terukoze wawawe nze sachigwako mukumu sajja yali anzisanze Sikyaddira namala
kulika ennyumba
Bannange yali anzisa
omusajja lumbe
Bannange sikyaddira nze sikyaddira nakikira
kulika ennyumba
Muko musajja
lumbe
Kimanyirawo nti kyoyo yaggwe lumbe Okyalya mukyalo oligwa ku ttabu omuganda wange Olikoleza ku ssuwaani eteekolezebwamu Nze sakigwako akamanyiraalo nakakumyako Omukazi muko omusajja bannange nze yanswaza swaza Sitaani w'amaanyi ne bunyengeri gye yansendasenda Omuntu alina abakyala Njagala okuba buli kye njagala bakimpa mangu Maama banjagala nnyo waliwo ate ne lwe banwaniraalo Nsiba ntawulula ntalo mbeera ekibalwanya yenze Naye neewuunya sitaani engeri alungi ansendasenda Maama obutamatira bulundi bukola ntya bwe nnina nze ku nsi Laba bwendeka banwanira numbaga nenza nanze suuli Why mbere mulirano yali asumulula obuguzi bwe anti atutasa mwatulindira yagala adduke netumuyako nti jangu owange jangu 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 tata otutasitase jangu 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 bambi tuyambe yambe agenda okutuuka mama byamutabula naye engeri gye yali amanyi situle mwatwati musajja oli yenno yakimanyirawo amakaago bwe gatazanyirwamu omanyi bwe yangamba mukaaga ebyammwe bibi omujeru yalabika nnyini ye yamusiibagatta ekyokukola kiri kimu okuyita ate na nnyini mukazi oyo oh, natuuyana natuuyana wali
ogamba
mwana wattu oyagala kunzita tunoonye gyokukola ekirala okusinga okunzita koye terikyakukola okujjako nannyini mukazi oyo kimpa mugamba mwana wattu seruganda nyamba ogende weegayirira omusajja yadde nnabudde mu nsobi ayogere ekyayagala okusinga okunzita omusajja wamala okugenda ati emmeeme yatunguka kunze wamala n'agaana ng'ate nze mmaze okweruka tuba tukyali awo ng'abasajja batuuse omusajja bw'atulengera yatema miranga ye woowe nga ndabye maama Sara maama okunzita ku wali nsabi gy'oyagala okusinga basiirisa omusajja omusajja olitateeka basiirisa omusajja omusajja alumbaataame pakaalo yakkakana ne tutandika mwattu okubiteesa olwo nno tubiteesa mwana wattu alwo nno ojjukira nnyo nsoolu tuli wali ne mukomusajja oli ng'olwo buli lwatunulayo emiranga n'atema butu sabakinana sikulimba okumponya kale no yatukwatako obukwasi ekirwadde kiri nekiibona nange bwe nsituka wansi awo sikulimba natamaalo anti zenefuula zontu